mapenzi ni condition. Kama unabisha weka caption. Nilimpata tu kwa danso. I remember lidata na fashion. Tawa piga makofi, piga mangumi. Mkae kule, mpite kule, mfukoni na noti. Piga makonzi, mkae kule, mpite kule. Atachozi utalia, usiku kucha, utachezea. Mapicha picha kwenye kiti karia. Pita kushoto, ukipita kulia. Utaweuka the sweetest of my life. Don't you know you're the queen of the jungle? The sweetest of my life. And don't you know that you're queen of the jungle? Hola!
Into my body, my heart, I give you baby from my heart. Into my body, my heart, I give you baby from my heart. Natachozi talia, usiku kucha, utachezea. Mapicha picha na icho kiti kalia. Pita kushoto, ukipita kulia. Minaweuka, the sweetest of my life. Don't you know you are the king of the jungle?
The sweetest of my life. And don't you know that you're queen of the jungle?